hot in the come. I'm the fucky for make a king come. I'm the family bum bum. Hey no, ever put a million me gongo.
Another good day, alhamdulillah. Kama weba lenziji kuzinskulira. Banji batu dulira, weba kubira. Gabita use homebest name chivira. Katiga wabugu makariro baka ulira. Kaguje kufanga ndibuje. Jikuwe mitima jivatuje. Mwatu zole ya luli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Batman jealousy the whole of them.
Bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on numia mandas.
Anaweza.
Bad chameleon, bad king Kong.
Anaweza.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bagala kula baba destiny. No way. Light up your light over me. Bagala kula ulu tambinga nuchusa. Uba wachuka sifa yu nagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mwe ukukase no mungusa.
Omachi jaja yampanda ketisu. Nere zibu zemfu na yenisu. Yampanda ketisu. Gwela woru sisu. Echange change tori chukuba busu. Siri luchoro siri vinondio. Na yewe ndi siwe na badejo. Hambo ni na mukufunjo. Alo wazo kunzore ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealousy the whole of them.
Anaweza.
Yeah. Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on numia mandas.
Anaweza.
Bad chameleon, bad king Kong.
Anaweza.
Champions don't stop, twende sasa. Regardless, move teri kwe kwasa. Lonely at the top, kati okumale chasa. Wambuza chiko zenti, ajaye ansa. The sorry plan the kid. Kanolo mode waba plan the kid. You ready now, God did. Take a fool, sit that jemba, God forbid.